Genesis 45 verse 1. Kono Josepha wayengena kuzibamba phambi kwabo bonke ababemnaye. Wakhala wathi, "Pumisani kimi abantu bonke." Kwakungemi muntu naye uJosepha esazazisa kubafowabo. Verse 2. Wayesephakamisa izwi ngokukhala abaseGibhithe bakuzwa nendlu kaFaro yakuzwa. Verse 3. Wathi uJosepha kubafowabo, "NginguJosepha, ubaba usekhona na?" Abafowabo abangena kuphendula ngokuba bashaqeka ebusweni bakhe. Verse 4. UJosepha wayesethi kubafowabo, "Ake nisondele kimi basondelake." Wayesethi, "NginguJosepha umfowenu enathengisa ngaye eGibhithe." Verse 5. "Manje ningabi buhlungu, ningazithukutheleli ukuthi nathengisa ngami lapho ngoba uNkulunkulu wangithuma phambi kwenu ukulondoloza impilo." Verse 6. "Ngokuba isimibili iminyaka indlala ikhona ezweni, kusasele iminyaka eyisihlanu ongayikulinywa kuvunwe ngayo." Verse 7. "UNkulunkulu wangithuma ngaphambi kwenu ukunilondoloza nibe yinsali emhlabeni, nisindiswe kube ngokukhululwa okukhulu." Verse 8. "Kalokhu akuyinini enathuma lapha, kepha uNkulunkulu ungibeke uyise kaFaro, nenkosi yendlu yakhe yonke, nombusi weze lonke laseGibhithe." Verse 9. "Sheshani nikhuphweniye kubaba nithi kuye, uthe uJosepha, indodana yakho, uNkulunkulu ungibeke inkosi yalo lonke iGibhithe, yehla uze kimi ungalibali." Verse 10. "Uyakuhlala ezweni laseGosheni ube seduze nami, wena nabantu bakho, nabantwana babantu bakho, nezimvu zakho, nezinkomo zakho, nakho konke onakho." Verse 11. "Ngikondlele khona ngokuba kuseyiminyaka yesihlanu yendlala, funa swele wena nomuzi wakho nakho konke onakho." Verse 12. "Bhekana amehlo enu ayabona kanye namehlo omfowethu uBenjamini ukuthi yiwo umlomo wami okhuluma kunina." Verse 13. "Niyakumlandisa ubaba yonke inkazimulo yami eGibhithe nakho konke enikubonileyo, nisheshe nehlise ubaba nimlethe lapha." Verse 14. "Wayesewa entanyeni yomfowabo uBenjamini wakhala, noBenjamini wakhala ngasentanyeni yakhe." Verse 15. "Wabanga bonke abafowabo, wakhalela kube emva kwalokho abafowabo bakhuluma naye." Verse 16. "Lelizwi lezwakala endlini kaFaro lithi, abafowabo bakaJosepha bafikile, kwaba kuhle emehlweni kaFaro nasemehlweni ezinceku zakhe." Verse 17. "UFaro wayesethi kuJosepha, yisho kubafoni ukuthi yenzani lokhu, thwesani izibongolo zenu nihambe niyezweni laseKhanani." Verse 18. "Nithathe uyihlo nemizi yenu nize kimi nginiphe okuhle kwezwe laseGibhithe, nize nidle amanoni ezwe." Verse 19. "Usuyaliwe, yenzani lokhu, nithathele izingane zenu nawo umkenu izinqola ezweni laseGibhithe nilethe uyihlo bese niza." Verse 20. "Futhi ingakhathaleli impahla yenu ngokuba okuhle kwezwe lonke laseGibhithe kungokwenu." Verse 21. "Enze njalo amadodana ka-Israyeli, uJosepha wabapha izinqola njengesiyalo sikaFaro, wabanika nomphako wendlela." Verse 22. "Kubo bonke kwaba yilona lo wanika izingubo zokuphendulela, kepha uBenjamini wamupha izinhlamvu ezingamakhulu amathathu zesiliva nezingubo eziyisihlanu zokuphendulela." Verse 23. "Kuyise wathuma kanje izimbongolo eziyishumi zithwesiwe izinto ezinhle zaseGibhithe, nezimbongolokazi eziyishumi zithwesiwe amabele nesinkwa nomphako kayise endleleni." Verse 24. "Wayesebamukisa abafowabo bahamba, wathi kubo, ningaxabani endleleni." Verse 25. "Bakhuphuka eGibhithe bafika ezweni laseKhanani kuJakobe uyise." Verse 26. "Bamtshela bathi, uJosefa usekhona, ungumbusi ezweni lonke laseGibhithe." Inhliziyo yakhe yayisiphela amandla ngokuba akakholwanga yibo. Verse 27. "Bamlandisa wonke amazwi kaJosefa abewashilo kubo, lapho esebona izinqola bezithumile uJosefa zokuthwala, umoya kaJakobe uyise wavuselelwa." Verse 28. wathi u-Israyeli, kwanele, uJosefa indodana yami usekhona, ngizakuhamba ngimbone ngingakafi.